wanna man, wanna man, wanna man, wanna man. Hello.
Esto qué es, baby.
Watu wanajilase, watu wanajilase, ukijipata wanajilase. Oya masela, watu wanavisase, yani visa juu ya visa. Wamezali wanajilase. Ukiwa juu, 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 hutapigwa majungu, ngungu. Hutapigwa juu, 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 hutapigwa juu, 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 juu. Na ukileta uku, ku, ku, hutapigwa kwa juu, 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 juu. Hutapigwa kwa juu, 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 juu. Hutapigwa kwa juu, 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 juu. Zombie sama now.
Kama tupo bongo maniga. 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 Kama tupo bongo maniga.
Le case tepe ka ofela banreta ka se benza le pizi la seba ha ripela re dibusa bana le mona ke pela ke kusa na ke ticha e bile ke rula ha chapa bogo mani ah bogo mani ah lena le mona mani ah bogo mani ah lena le mona mani bogo ai bogo ai bogo ai bogo.
Zombie summer now.